Dalangi hambile sithandwa sami ngikukhumbulile baby wami ngihambile ngibonile akekho ngazi njengawe thatha umzimba wami ngezandla zakho Konko kwanga phansi kwakho Ngishaya ubusuku bonke Ngishaya ubusuku bonke Nana Ngishaya ubusuku bonke Ngishaya ubusuku bonke Nana
Baby it's time for me to stop
Down, in, out, give it to me slowly, baby. Phezulu, ungilalise ngesiphundu. Ngiphendule, ngangalisi kakhulu. Baby, soba mnandi, phuze phele, lobusuku. Kiss me, baby, ooh, right there. Ngishaya ubusuku bonke. Ngishaya ubusuku bonke.
And receive what you got on this plate. Baby, your physique will make me reach. I'm like a drain, baby, I'm weak. This is your show, oh, let me reach. From the neck to the back, now let me hear that ass clap. Now pull it out, boy, and make my bra strap snap. So hot in here, you're making my fan flap.